ashikame igira Isiraheli yose yari yarahenebereye iva kuwiteka bareka kuramya imana yabarokoye mu buretwa batangira kuramya Bali imana ibwira Gideyoni iti igihe kirageze ngo nongere nza muri bendera ryanjye muri iki gihugu Gideyoni aherako arimbura ibigirwamana byose abanya Isirayeli bari baradukanye Uwiteka arongera ati Gideyoni ngaho tegura ingabo kuko ugiye ku rugamba no kubohora Isirayeli mu maboko y'abanzi bamaze imyaka irindwi yose babakina ku mubyimba kandi dore ndi kumwe nawe Gideyoni ategura umutwe munini w'ingabo zikomeye mirongo itatu ibihumbi basaga bitegura urugamba Uwiteka yereka Gideyoni ibimenyetso simusiga amenya ko urwo rugamba agiye kurutsinda uyu munsi Uwiteka arakureba akibaza niba ubasha kumubera Gideyoni ugahagarara uhamye izina rye mu gihe nk'iki cy'ubuhenebere Uwiteka akeneye ingabo ngwino tutabare dore urugamba ruri imbere yacu ibimenyetso byose byerekana yuko intsinzi ari yacu mu izina ry'Uwiteka Karongera ati Gideyoni izo ngabo zawe ni nyinshi cyane singombwa izo zose kugira ngo batiratani bamara gutsinda bagatekereza ko batsinze kubera ubwishi bwabo cyangwa se ku imbaraga zabo ahera kwasezerera abanyabwoba n'abintege nke bose ibihumbi makumyabiri bafata inzira basubira iwabo Imana iti kugeza ubu ingabo ufite ziracyari nyinshi pe uru rugamba si urwanyu ni urwanjye Uwiteka uyu munsi Uwiteka arakureba akibaza niba ubasha kumubera Gideyoni ugahagarara uhamye izina rye Mugiye nk'iki cy'ubuhenebere Uwiteka akeneye ingabo ngwino tutabare dore urugamba ruri imbere yacu ibimenyetso byose byerekana yuko intsinzi ari yacu mu izina ry'Uwiteka Kinzira yo mukiba ya hafi umugezi ahagarara yitegereza bageze kumazi bafashe intwaro zabo hasi barunama ku mugezi batangira kunywa amazi uretse abagabo b'indakoreka magana atatu bonyine maze guteshuka ku mugambi ntibashira intwaro zabo hasi abo ni bo Imana yemeye kujyana ku rugamba bararwana urwo rugamba bararutsinda mu izina ry'Uwiteka Uwiteka yifuza kubona abantu b'intwari babasha kwihambira kigabo ku rugamba bagahagarara bahamye izina rye mu gihe nk'iki cy'ubuhenebere nimuze tugende turi benshi ku rugamba ariko ntitwibagirwe ku rugamba atari urwacu tuvuze amakondera ducane itabaza dutangaze intsinzi kuko Uwiteka nimuze tugende turi benshi ku rugamba ariko nitwibagirwe ku rugamba taru rwacu tuvuze amakondera ducane itabaza dutangaze intsinzi ku bw'Uwiteka.